Episode on the beats.
Shishilizu bambi shitu makelwa nazwe nge sound iretu ivulelwe phezulu kudansa usinawa nendleleni piano noka kanje piano noka kanje ungazitsheni mntwana omuntu uqoma nali phansi.